What's up 254, it's Doofy Jax and you're in the mix with the baddest DJ on the planet, DJ Sanj.
One people, this is your girl Havoc one time again, and I'm chilling out to the biggest, the dopest, the illest, the maddest DJ in town, DJ Sanj. Mix it up, yo.
Hey, yo, mambo vipi, man, it's your boy Ben C, and you're listening to my jam Dundo with DJ Sanj.
DJ Sanj.
Sauti yako ndo wakiniona wanakutaja wewe, wajua kuna zaidi yako. Nitakase na upako wako, kila nikipita inabidi wakiri. Nitakase na upako wako, kila nikipita inabidi wakiri. Kwa kweli kuna zaidi yako. Ugusacho wakipa uhaiwe, mina kuomba siku zizangu ndimi nimba tukipe uhaiwe. Sauti yangu iwe tu highway, ya kufika hapo kwa kumbinguni. Mziki wangu upe uhaiwe. Eye, mziki wangu uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, uwepo wako uwe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, uwepo wako uwe mdundo.
Yo, Wagwan people, this is your girl Havoc one time again, and I'm chilling out to the biggest, the dopest, the illest, the maddest DJ in town, DJ Sanj. Mix it up, yo.
Yeah, this is the plan. To the father God, me say you have to return. Yeah, this is the plan. To the father God, me say you have to return. Hey, wachana na dhambi, kuja kwa Yesu tukapige kambi. You know so many, many people, they must say that they must feed the miracle when you see my name. But me, I tell them, say, get out me way. Me know nothing but the evil doers, tell them figure. So father to you, me, I give all the praise. No matter what them do, no matter what them say. So father to you, me, I give all the praise. Father to you, me I give all the praise. No matter what them doing, no matter what them say, yeah. You see me, I feel of you every day. So tell me anything you want me, I go do what you say. Cause not everyone that call me father, father shall enter me kingdom, yeah. Not everyone that call me father, father shall enter me kingdom. Not everyone, not everyone. Jesus say not everyone. Not everyone, not everyone. Me I say not everyone. Every good tree there's a good fruit, but a bad tree bears a bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit. A bad tree cannot bear good fruit. Listen to the wise and you will rise up. No have no time for lies, it a go bad, no. Look sharp, stop sleeping, cause every day it's a Thanksgiving. You should never judge another one, no you truly be judged. The measure you want, you sit a go measure. And to you, what do you look at the speck of the brother? But you not go look at the plank on your eye now. Me say, not everyone that come me father, father shall enter me kingdom, yeah. Not everyone that come me father, father shall enter me kingdom. Not everyone, not everyone. Jesus say not everyone. Not everyone, not everyone. Me a say not everyone. Jesus, I want to walk in your way. In everything I do, I will remember to pray. You give me life, you give me favor. Everything I want, even you pay by. You're the solution to the trouble and the creation. So me have to say you are the hosanna. You say me humble, me no happy gamble. I know you are there, I know that you are go handle. Uta come through, uta kuja fanya mambo. Mi pango za go, huwa hazina gajambo. Wewe ndiye mwanzo tena mwisho. Watu wote na wajue hivyo. Because not everyone that call me father, father shall enter me kingdom. Not everyone that call me father, father shall enter me kingdom. Not everyone, not everyone. Jesus said not everyone. Not everyone, not everyone. We are saying not everyone.
Yo, what's up 254? It's Goofy Jax and doing the mix with the baddest DJ on the planet, DJ Sanch.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
Mimi mwanaki, amekuwa na mindo malaki. Sifani kwaki, utanipata wapi kasi kwaki. Niwe mtama
DJ Sonch.
Niwe mtama machu, hakuna mikaliku. So mina yeka tatu, mina mpenda na nipenda times two. Ameniweka fiti, ameniweka seto kama kiti. Na at that time siko fiti, akona mika mtengo na simiti. Ni nani, anaweza bila we ya simame tumuoni. Ni nani, anaweza bila we ya simame tumuoni. Ni aje, aje, bila wenta wezaje. Ni aje, aje, oh bila wenta wezaje. Mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, papa. Nyumba bila kiti, timu bila shabiki, ndege bila tikiti, na mimi nitawezaje bila wewe rafiki. Wakati mara alidai, nikajiuliza why. Ukanishika nikikry, saa mimi nawe atakunyesha mapuza. Umeniweka fiti, umeniweka stable kama kiti. Na hata time siku fiti, umuna mika mjengo na simiti. Ni nani, yanaweza bila we ya simame tuone. Ni nani, yanaweza bila we ya simame tuone.
Wanacha gang gang, utakuwa solo kikuna mapain pain. Kuna hero pala kuna Mark Mende. Utawika pala kuna cha ku maintain. Wetu zidi kuzi shikisha. Pumbe zidi kuzi hitisha. Sema tumi nina kutisha. Bluki zidi kuni kulisha.
Ukundu ina kupele kanarien. We unataka tuku spin na mayeng. Una feel uko saved uko na gang. Kuja kwenye kais tukupia kuna sheng.
Oya makupeleka na mutaratara. Kasi the way ya ni yes ni ya barabara.
Gang wakisema umefiatu meparara.
Awa unyesha huku kuna odi na mbayaga.
Nale niki come through wananita.
Nale
juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale
kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale
ukubali Christ of the banker.
Nale niki come through wananita.
Nale
juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale
kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale
ukubali Christ of the banker.
Na yo nale itakuwa ile OG. Itakuwa inaban maksudi. Utaban Buddha utakuwa kuni. Na ni kweli hisi kitu ni nabuni.
Kwa Christ mini me stand far. Na kuna nafasi kuna daika.
the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima, any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima, moto wa uchawi, cause this one is hotter than hotter in the fire. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, Zima, now Zima kabiza. Man, I'm free cause you shape and the cross, huh? Then Jesus a lazy lip as well. Atilana za ukona za bobo wako na zivunja. Mali, magari, majumba za kifahari. Dubai bose, siki skin down fast na mengine utaongezewa. Nimesota niko chini, nikatumiwa fair na lunch na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo ndizo vitu mina fuliza. Sika wahida ni miujiza. Za Jesus zimeshinda za giza. You pray for your big cabo, someone up to one day akule pizza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema Zima kama ni bad. Weka energy ya bodyguard. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one ye hata devo anabwaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, Zima, na uzime kabisa. Tuliza watu wa punyeto, wasafishe rada, wasipoteze generation. Tuliza ma politician, wawache corruption, wasimalize our nation. Ukipata buda, anatuma mtoto, fegi, what do you do? Boy, amejisunda, anawash king, what man, what do you do? Tunaifanya vile tulikuwa tunafanya vumbi kidrop kwa mitambo. Tunaifanya vile tulikuwa tunatoa dudu kwa mato kitambo. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema Zima kama ni bad. Weka energy ya bodyguard. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one ye hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima,
DJ Sonic.
On that sunset view, she's alone. Me to the tent, she just stressing. What's on her mind, me don't know. Maybe she need a time for yourself, so me pull up my phone, take a selfie. I'm loving the nature, so me believe up, up. Hey, I know it's not my business, but I thought I should come and check on you now. Are you okay? Me see you a cry. Confide in me, I can offer something.
Nah, nah, nah.
She still put her face down, she never say nothing. But the look of things, she just go through a lot. I'm a maybe, she never talk to strangers. My name is Black, I'm a messenger of God, yeah. Should I say more? I live in Nairobi. Kenyan Kampala, I need a Makiyoko. Kalutululutube, yeah. Kalutululutube, Kalutu, 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 yes wana kupenda. Kalutu, 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 amezi kupenda, yeah. She put her ear up and look at me, she like, Mr. Man cannot really trust in you. Oh yes, you really have to see. Me won't be help you, I'm ready to hear you. Okay, Kalutu is my name. My life is a mess, I want to end it. For some time now I feel useless. Things them no work out, I prefer it. See where's it kabisa. I am my shami, I'm in the Josha. Kill up on them, do them a pressure. You know, me can do this no more, no. See where's the cabeza. I am my shami, I'm in the Josha. Kill up on them, do them a pressure. You know, me can do this no more, no. Kalutu lulu lulu tube, yeah. Kalutu lulu lulu tube, yeah. Kalutu, 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 yes wana kupenda. Kalutu, 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 kalutu,
kalutu, ndunga tu, ndunga tu, asha tiku, kulu, kutu, lingalanga, 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 dempos, it's a metal on the beat,
Kobe, 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 aha, Kobe, 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 aha, Kobe, Kobe, Kobe.
Wacha ni kusho goni mso, stand still, kresa na kusho, is the light and yes you wanna know.
But this even subs in a kusho, what, 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 what? Duka kama mse anadandia,
mat,
mat, mat, mat.
Karada kama msi anachuta
bat, 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 bat.
Uwe slim ama umenona
fat, 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 fat. Brrrr, bang, bang.
Kobe, 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 ahum. Kobe, 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 aha. Kobe, kobe, kobe. Kobe, ahum, kobe, 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 aha, kobe, kobe, kobe,
hey, hey, hey.
Kwa Christ yo mi niko set, aha, pako zangu zote ziko set, aha, come, 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 ay, kuja, 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 ay, wana nita, nita, bena dansa, wani bonga sana utadhani amini kansa, disaster, disaster, kapasta nganga, disaster, disaster, kapasta nganga, hey, karada kamse, anadandia, match. Mat, mat, mat. Uwe slim ama umenona fat.
Up 254, it's Doofy Jax and doing the mix with the baddest DJ on the planet, DJ Sonch. Bless you.
Akoka, you're in the form. Washed by the blood, be la form. House of the Lord near your home. Philippi rent, Christ when you float. Akoka, you're in the form. Washed by the blood, be la form. Akoka.
Hey, hey.
Akoka, you're in the form. Wash by the blood, be la form. House of the Lord near home. It's a liberal, Christ when you're flat. Sina kazi, the Bible niko job. Itapa kazi, hustle, mpaka dog. Sina chuki, burden na reform. Mzigo pia, kuna chuk my burdens to the Lord. I say it, yeah, lala. Speak in tongues, kigenge. Lakina yesu, buda, tukirende. Friday enda kesha usilenge. Christ tuna march, tuta shona tukitenge. Hulala, it's a new day. Natuko race, buda, hini relay. Mungu we nchime sita gile. Mina sifu Christ in the top most. God I say pole pole. Saidi ya wale wate wako pole. Kama malaika tuwe hole. Kila mta change salvation uwe story. Okoka, you on the form. Washed by the blood bila form. House of the Lord near home. Philippi rent, Christ mwenye plot. Okoka, you on the form. Washed by the blood bila form. House of the Lord near home. Sleepy Christ when you plot. Okoka, man okoka. Mesha bila Yesu wezi toka. Adui akikuja mweke stopa. Na kama una nguvu unamweke kwenye koma. Kuna heavy riches wezi sota. Aliponya ata Jerez daughter. Mimi mtoto Mungu ni tetodla. Nina kuna nyono wezi konda. Mina sifu Christ akido. Mana ina four letter ndo. Misi takisho na chiza lo. Christ ana call Buddha njoo. Mami, daddy, this is full. Kisali, kokali, be thankful. Makazi, mavazi, be useful. This is for Christ, in a volume, Christ, fast, fast. Okoka, you on the form. Wash by the blood, be your home. House of the Lord, be your home. Liberate, Christ, when you plot. Okoka, you on the form. Wash by the blood, be your home. House of the Lord, be your home.
Serving you up with the freshest gospel vibe. DJ Sarge.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Ini tamu bwana.
Tunasondeka.
Kawalo mnazi.
Tunasondeka.
Rich.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tunasondeka. Dene Yesu maze sita teseka. Changua nero mido pro kwa sekta. Dene Yesu. Sumaze sita teseka. Changua nero mido pro kwa sekta. Baraka nazo zina kam kwa trela. Militant mimi mshindi hapa kuna cha failures. Hapa juzi walida ya Anthony M. Ana date Nadia Mukami. Ai, mwalimu recho kunipea ma connection ili ngoma zangu zifike mbali. Ai, but mi nimekimia buda mazemi. Kazi yangu ni kuchapa kazi. Ai,
I go by the name Crazy T. Ninatoka KC in case you didn't know. Na baraka zake mola nazipata kila siku kama kawaida. Sagoda meni bless in a match kasa mag. Nakambia niko fresh. Kwa shida shida zangu zote waga kosi. That's why kongu mina wita OG. Yeah, uniponya hata kaniko hosi. Wengi wakilala njaa buda minu sosi.
Tunasondeka,
yeah.
Tunasondeka,
ikileta shida.
Tunasondeka, tunasondeka,
tunarekebisha.
Tunasondeka,
yeah.
Tunasondeka,
ikileta noma.
Tunasondeka,
ula.
Tunasondeka, tunarekebisha.
Oya, shideko wapivane. Napiga round na gongana na afande. Bile Yesu walipenda kanisa. Ndeyo pia wewe inafom pende kabisa. Tuko sasa nina jambu watu python. Ukurasa nina jafu watu title. Nikifungu watu chapter chapter nani. Kwa huduma niko faster faster daddy. Teki mbogi ya undani ndani. Yeise wakidunga yani bulls. Afa boy ini king yani kingpin. Ukijipin tunde trip pali church ay. Tukispin supported wezi die ay. Mashida ita Jesus as a kill ay. Headshot kama sniper black ay. And a F2 bad man fight ay. Tuki chip killer di maisha nice ay. Mite FM just a what pin ay.
Just a music production.
Tunasondeka, tunasondeka.
Maisha ya vipindi.
Tunasondeka, tunasondeka.
Taka taka la bish.
Tunasondeka, tunasondeka.
Eri sambaze mieke beti.
Tunasondeka,
hey yo, it's your boy Anthony M. Na nimetulia na DJ Sonj.
Nimelaka kumbo ya Yesu Masiyo. Nimelaka kumbo ya Yesu Masiyo. Kokoko hombre kisa modi monde fo Yesu nang. Nimelaka kumbo ya Yesu Masiyo.
Wendo number one, mini fan. Abandu bosi benya na kufil di fan. Ulamu wazi ya ni moto kama van. Domana tunatoro kama teke kwa satan. Jesus hold me up, lead me on. Bless my life. Take me up, Jesus, hold me down. Lead me on, bless me life. Take me up.
Nimelaka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Nimelaka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Yakombri kisa modi monde ko Yesu nangai. Nimelaka kumbo ya Yesu Masiya zambe.
Tawala oh, tawala. E baba chukua control, tuna surrender kwako.
Tawala oh, tawala.
E baba chukua control, tuna surrender kwako.
Hey,
e baba chukua control, tuna surrender kwako.
DJ Sarge.
Nataka huyu deva jam. Baraka zikam kam dam. Apa naleta kiziran faham. Nisha leta tera kizadam ajam. Nataka huyu deva jam. Anamezea Yesu ndo dondadi. Mutimbazi ya mina filanga free. Nisha tetewa cheki ukombozi. Tangu na bebewa kwa ni holanga mbuye. Boki za mausoro please. Situpendi ukoloni. Hali tu set tuko holy. Muna nishika nyunge muwako please. Acha zikam, acha baraka zikam. Madam, apa naleta kizira. Faham, nisha leta tera kizadam. Acham, nataka huyude vacham. Nyunge muwako kwa hayo yote. Nyunge mukono kwa hayo yote. Nyunge muwako dreams I try to swallow. Kafala gana die nika follow. Niko na God tuko die siko solo. Dripo DJ take it down take it solo. Mita try buda harari na thorax. Walo die shara ruka zita shono. Na wambia mkata yondo homo. Devo wakileta ping pong pige keyo. Pika look chika shroud yuka follow. Eni zile swag za mayolo. Ongeza nge panda bakora. Boki za mausoro please. Situpendi ukoloni. Hali tu zeti, tuko holy. Muna nishika nyunge muwako please. Kwa kazi kama, acha baraka zika madam. Apana
DJ Sarge.
Rap-a-pa-pa-pa-bang-bang. Word up on this one. Them not ready for this one.
I want to so
me call the best, this are the instructions. Instruction before the before living here, me got the beat, it's a the B.I.B. In a minute, me carry B.I.B. It's a me B.I.B. You can't do nothing without the B.I.B. It's a the B.I.B. In a minute, me not the B.I.B. It's a the B.I.B. Me can't go nowhere without the B.I.B. I give me wisdom like the one Solomon, I give me strength like the man a Samson, I give me favor like the man a David, me want me to go lie at any place in my life, yeah. And when me speak, dragons back to life. Me one prophesy and everything one time fine. I and I bless descendant of Abraham. They can't shake me down, me got it under the Almighty. Wow. You know if you tell me anything about the B.I.B.L. me read it every day because me one come straight. And me want to miss from heaven cause the B.I.B.L. it teach me, it got me the B.I.B.L. Me call the best, these are the instructions. Instruction before leaving the earth. Best, these are the instructions. Instruction before living here. Me got the beat, this a the B.I.B. In a minute, me carry B.I.B. This a me B.I.B. You can't do nothing without the B.I.B. This a the B.I.B. Helping me with the basic and me pasta. He helping me concentrate. Me can't do nothing without the B.I.B.A. Look at Jerry, he must be come around every day. And he's married, he not understand what we call Jerry. She may have to have love on him heart. Me know if he go around and hit P.L. Me not to tell me anything about the B.I.B.L. Me read it every day, me call me one concentrate. Me know if he miss from heaven cause the B.I.B.L. He teach me, he guide me the B.I.B.L. Me call the best thing, best thing, these are the instructions. Instruction before leaving the earth.
Hey, yo, my movie man, it's your boy Ben C, and you're listening DJ Sarge.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ Sarge.
You know it's Ben C again. Sagot, una vilona nilenga. Kila siku nina preuja nijenga. Ina wak, kila siku ya kalenda. Na nimesote mebaki kidogo niwe mwenda. Scripture yote nimefieka. Hini aibu gani unaniweka? Hata maskini wananicheka. Juu ati bado na lalanga kwa mikeka. Kubwa, kubwa, nitakanyaga niende. Kubwa, kubwa, nitakanyaga niende. Devo, ananitaka vitu zake huja haraka. Nita kacho, nitakamata. Devo watanipiga randa. Nitacheka kama wiza kipiga shata. Nisikize sekula kwanza maraga. Mina jiondoa, goda tajipanga.
Son, ukushua, unataka kukua. After zile ngori nimekutoa before. Kama si mimi, ungeachieve kifosi. Unajua shetani, si friendly for.
Eri the devil ano kuliko the angel I don't. Kila siku, minilikuweka front. We ulinichorea kwanza kwa kuba font. Ai, kila siku nilisemanga tu.
Kristo, Kristo, daily. Aha, Kristo, Kristo, daily. Aha, Kristo, Kristo, daily. Aha, Kristo, Kristo, daily. Cristo, Cristo, daily. Aha, Cristo, Cristo, daily. Aha, Cristo, Cristo, daily. Aha, Cristo, Cristo, daily.
Una swali ninataka kuuliza. Utajibu ama utaniacha kwa giza.
Sema yote yanayokuumiza. Ukimaliza pia mimi nitauliza.
Sawa, hizi blessings unapeana kwa wezi na macon man. Mbona mimi sipatangi?
Chance comes to each and every other human. It's just a matter of timing.
Mbona baraka zangu zina take muda na za wengine ziko fast kama uba.
Nataka uvalu kile kitu huna. Nipo suki pato si west na kufura.
Nilipigwa mob justice na siku giba we. Mbona huku nitetea?
Nilikupa mapato na huku lipa. Type yako huku niletea.
Oh, na mbona unachanga watu wabaya wa dominate. Wale wazuri una terminate.
Ile siku ya kiama wabaya watariplate. Wale wazuri wakiselebrate.
Cristo, Cristo, day.
Yo, Chris, Cristo, Cristo, day. Zomi dea, zomi dea,
zomi dea. My name, Jaziman.
Wola. One time, two time, Buda Karada.
Cristo.
Even though tuna ile javana One time, two time, muda karada Even though tuna ile javana Karada Omi yake kuwa teka akimada Muda karada Yes, mangu wanudi karada Muda karada Omi yake kuwa teka akimada Muda karada Yesu wangu no maman Kani pakwa jijina kani itaje sima Natiririga kwenye biti ni ite wadaman Shuma piste ni korr ama sema wagwa They say one for the money, two for the show Ikabidi ni rewind, ni come to the low That's why mistari ni shapa kushinda panga ama sword Wola Muda karada Bumi yake kuwa teka akimada Muda karada Yesu wangu wanarudi karada Muda karada Omi yake kuwa teka akimada Muda karada Yesu wangu wanarudi karada Esikia hii Jesus is coming my rapili Doesn't matter whether sinamu umeshikilia injini From your devil to destroy, to steal and to kill Ati when, utaokoka when Dana Yesu najibamba chan kupeleke na
That's why me a want them I'm here want them to know Christ anakuja
And time is very very near The spirit pick a gym forever God it a increase Nine letter even nikijua nyuma siangali mikono juu Kama no juu umesikia hii Listen please
Ayo, ayo, tuwa nesu
Karada Kumi yake kuwa teka akimada Muda karada Yesu Unarudi karada Karada Yake kuwa tenga akimada
Muda karada 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 Karada
Na baraka sosa Leo iko na kesho na kosa Ushindo kimbati umesoda Na vitu zote haziendi poa Wacha ni kupeleke na rada Kuna places uamepanga Dambi kusota hakunanga Ni kusifu tu na kujibamba Nilifurahia waliponiambia twende Nyumbani mwa baba Nilifurahia waliponiambia twende Nyumbani mwa baba
Ate binguni tuni Pate after pate Ate binguni tuni Pate after pate Ate binguni tuni Pate after pate After pate after pate Ate binguni tuni Pate after pate Ate binguni tuni Pate after pate Ate binguni tuni Pate after pate After pate after pate
Huko hakunanga kulia Huko hakunanga mashida Huko hakunanga kulipa jumadeni ziliwacho kwa dunia Huko hakunanga kulia Huko hakunanga mashida Huko hakunanga kulipa jumadeni ziliwacho kwa dunia Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba
Ate binguni tuni Pate after pate
Ate binguni tuni
Pate after pate
Ate binguni tuni
Pate after pate After pate after pate
Ate binguni tuni
Pate after pate
Ate binguni tuni
Pate after pate
Ate binguni tuni
Pate after pate After pate after pate
I say this is Bruce, you know Mr. Buzz, you know Mr. Zigwembe, and you're hanging out with DJ Salt, the scratch light.
Walijaribu kukumada lakini walijaribu kukumada walijaribu kukumada lakini aliye juu kakupa uhai wakajaribu kufunga mlango lakini aliye juu kafungua gate walijaribu kukusilent lakini aliye juu kaongeza sauti ho ho kaongeza sauti ho ho kaongeza sauti Jesus better than them Again, again, better than they. Again, better than they. Jehovah, better than they. Again, again, better than they.
A-K, better than they. G, better than they. Again and again, better than they. Kupata vitisho, ulipata, lakini aliyeju, kawa confused. Kukua wanted, ukakua, lakini aliyeju, kakupigania. Mitego ya life, ulipata, lakini aliyeju, kakuondolea. Chetani chini, Yesu juu. Cheza chini, cheza dogo. Jesus, better than they. Again, again, better than they. Again, better than they. Jehovah, better than they. Again, again, better than they. Again, better than they. G, better than they. Again, again, better than they. Kesi kibao, ulipata, lakini aliyeju, akakutetea. Vitina nazo, zikawa kakora, lakini aliyeju, kakupa upendo. Ujinga nayo, ukaitwa, lakini aliyeju, kupa ujanja. Cheza hivi, cheza vile. Songa hapa, songa pale.
Jesus, better than day. Again, again, better than day. Again, better than day.
Jehovah,
better than day.
Lego.
Better than day. Better than day.
One time, two times, let's go.
Vena, 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 dasa.
I'm a dough on the beat.
Soma, 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 vibe. Soma, 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 vibe. Soma, vibe, zita,
shika.
Soma, kila, kuku,
rasa,
uta, cheki, miu. Giza, ana shine, shine, shine kwenye giza. Akinitambua naitika. Nikimitisha na nipa. Bila was ama kusita. Bila was ama kusita. No, no, no. Usi worry, no, no. Ata solve, ata solve shida zako. Niliwacha tapeza kishori shori. Tampata God you holy holy. No, no, no. Usi worry, no, no. Ata solve, ata solve shida zako. Niliwacha tapeza kishori shori. Tampata God you holy holy. Soma, 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 vibe. Soma, 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 vibe. Siku mine mbona nimetoka yole. Siku mine mbona mimi ni munyore. Ushaipata life yako ni boring. Yesu kakusave kakutoa kwa ngori. Kama mimi kanitoa kwa dimanga. Kanipeleka church kwa wajanja. That's why mina soma soma Bible. That's why mina mina soma Bible. No, no, no. Usi worry, no, no. Ata solve, ata solve shida zako. Niliwacha tapeza kishori shori. Tampata God you holy holy. No, no, no. Usi worry, no, no. Ata solve, ata solve shida zako. Niliwacha tapeza kishori shori. Tampata God you holy holy. Soma, soma, soma.
Nikona Yesu, nikona good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Ay, nikona good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Ay, nikona good thing. Thing, yeah, good thing. Thing, yeah, good thing. Thing, yeah, good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Ay, nikona good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Ay, nikona good thing. Thing, yeah, good thing. Thing, yeah, good thing. Thing, yeah, good thing. Nikona Yesu, nikona good thing. Baba, baba, wewe ndo baba. Nikiwa nawe na pepea bila mabawa. Ulisema Kenya ni nacho minagawa. That's why devil atashindwa kupagawa. Hey, na umeni bless tena sana. Ndoko mana na katika tena sana. Na wani cheke kama bado na ngangana. Najua nitashinda bila hata kupigana. Hey, juu niko form tena mbaya. Juku na vile unanibamba mbaya. Mashida ziki kama mimi sitagwaya. Juu kila time uko on mimi nitawaya. Samia katika katika mina banjuka banjuka. Mina katika katika like oh na na na. Mina katika katika mina banjuka banjuka. Mina katika katika like oh na na na. Nikona Yesu, nikona kutike. Nikona kutike. Nikona Yesu, nikona kutike. Check, check, check.
lakini nina fake. Niko noma 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 lakini nina fake.
You are saying this is blues, you don't Mr. Buzz, you don't Mr. Zigwembe. You know how you have to be bitches, so you scratch like
Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei.
Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei.
Ati wanakuita wewe nobody. Kukubeba ndogo nikawezi. Hawajui Mungu kwako ni daddy. Ukimcall haitaji please call me. Jehovah Chief Inspector, baba yao ye Terminator. Hata mademoni ziwezi kukuguza. Jumejipinga Holy Ghost fire.
I know I can do it, I know I can do it, I know I can do it, do it, do it, do it, do it. I know I can do it, I know I can do it, I know I can do it, do it.
Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei.
Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei. Niko noma lakini nina fei.
Niko yalala, rent imepanda pia wax imekalala. Goma zinabamba taumbili kwa mfuko. Wafuasi wazazi wanatina mababi. Wanataka money hawataki hii money. Inaponya inalinda inakupa nguvu. Life bila jabu da utakula ngumu. Utakula utalalala. Life bila Christ baze utakula ngumu. Muda wacha kukaa hivyo basi. Weka imani au sio.
It's gotta be God's number one DJ, DJ Sarge.
Banking on me, hot out. Banking on me, banking on me, hot out. And me now I need. Can on me, hot out. And me, banking on me, hot out. And me now I need. Can on me, hot out. And me, na kuhitaji tangu kitambo jadi. Wangu mwenyezi fanya waone ondoa aibu. Na kuhitaji tangu kitambo jadi. Wangu mwenyezi fanya waone ondoa aibu. Na kutegemea, na kutarajia, na kutumainia, nifanyie njia. Kwako najidai na furai, nipo nawe mpaka basi. Isha kula gai sikatai, ilo menipa nafasi.
Minakutazamia tu,
sio mwingine yoyote.
Minakutazamia tu,
tajirike ni sote.
Minakutazamia tu, minakutazamia tu. Minakutazamia tu,
sio mwingine yoyote.
Minakutazamia tu,
tajirike ni sote.
Minakutazamia tu, minakutazamia tu.
Je, unanipenda mie zaidi ya vyote ulivyo umbawe. Basi iwe je, unanipenda mimi zaidi ya vyote unanithamini. Ulisema katwezi acha mpote, yeah. Utanifariji, utawa nami siku zote. Utanifariji, utawa nami siku zote. Kwako najidai na furai, nipo nawe mpaka basi. Isha kula gai sikatai, bado menipa nafasi.
Minakutazamia tu,
sio mwingine yoyote.
Minakutazamia tu,
tajirike ni sote.
Minakutazamia tu, minakutazamia tu. Minakutazamia tu,
sio mwingine yoyote.
Minakutazamia tu,
tajirike ni sote.
Takata rumba, takata.
What a dumba sakata.
DJ 2020.
Are you ready?
EMP Records.
Sakata rumba sakata sakata. Wacha dumba sakata sakata. Daudi Ali sakata sakata. Ufalme wake akapata. Sakata rumba sakata sakata. Wacha dumba sakata sakata. Daudi Ali sakata sakata. Ufalme wake akapata.
Napiga selfie ni posti ni meokoka. Nana sakata yo. Nina mabozi kijana ni meokoka. Nana sakata yo. Wanaobonga wajui nilikotoka. Nana sakata yo. Ni miujiza nione nimeomoka. Apewe sifa uyo.
Iwe ni genge tone, raga tone. Yangu ni gospel tone. Genge tone, raga tone. Yangu ni gospel zone.
Sakata rumba sakata sakata. Wacha dumba sakata sakata. Daudi Ali sakata sakata. Ufalme wake akapata. Sakata rumba sakata sakata. Wacha dumba sakata sakata. Daudi Ali sakata sakata. Ufalme wake akapata.
Sakata. Iwe rumba iwe raga
sakata.
Nakazana sitachoka
sakata.
Kukupa sifa sitawacha. Nitacheza mie
sakata.
Kama baba ametenda
sakata.
Kwani yeye ni Ebeneza
sakata.
Januari to December. Sifa nimpatie
sakata.
Sakata rumba sakata sakata. Wacha dumba sakata sakata. Daudi Ali sakata sakata. Ufanda wakia kapata.
Sakata.
Wacha dumba sakata. Daudi Ali sakata.
DJ Sound. DJ Sound.
Yesu wakika mina dunda. Musiki wa Yesu mina tunga. The praise ama worship ama rumba. Tunga, tunga. Shetani akika mina dunga. Na mkuki wa Yesu mina dunga. Nimuone yaki golo. Oh, golo.
Yesu wana gonga. Yesu wana gonga. Mbuli nango wana gonga. Yesu wana gonga. Yesu wana gonga. Yesu wana gonga. Tuloa moyo wako wana gonga.
Yesu wana gonga.
Yesu wana gonga.
Nimezaliwa kuwa hapa leo ni majaliwa, majaliwa. Nitalia, nitalia. Ukiniacha Yesu mimi nitalia. Ukiniacha Yesu mimi nitalia. Oh, nitalia. Sitaki kuwa solo. Shetani anabo. Suni Yesu mimi na follow. Shetani anakolo. Shetani ana go low, 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 low.
Yes, wanna go, yes, yes, wanna go, yes, wanna go,
yes, wanna go,
yes, wanna go,
yes, wanna go,
yes, wanna go,
yes, wanna
go, yes, wanna go, yes, wanna go, yes, wanna go,
alinisalimu wabari mtito Willie Jones. Nikamjibu niko sawa moyoni mwangu, I praise the Lord. Akacheka kake Jerry na vile Willie umesota. Akacheka kake Jerry, naona kwamba hakuna Mungu. Nikakumbuka Yesu alikonitoa, nikifuata shetani akaniokoa. Inabidi lazima nimkiri Bwana duniani, naomba mnisikize sana. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili, najua ambaye naamini. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili, najua ambaye naamini. Jesus, I've been face to face with Jesus. I was face to face with Jesus. I've been face to face with Jesus. Nilipotea mchana kwa mwangaza, akanipata usiku kwenye giza. Na saka nimekosa msaada, akanipata kama Nicodemus.
Dhambi nyingi nilifaa mauti, kama si Yesu asingepata tiba. Matendo ya msalabani akalete kwangu, kantembelea kama Zakayo. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili najua ambaye naamini. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili najua ambaye naamini. I was face to face with Jesus. I've been face to face with Jesus. I was face to face with Jesus. I've been face to face with Jesus. Nilikosa tumaini, moyoni mwangu sina imani. Akantekelezea kama Thomas, nikajua yupo Bwana. Na ubiri amefufuka, juba masiye ningekufa. Na mkiri duniani, anikumbuke mbele ya Baba. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili najua ambaye naamini. Nilipatana na Yesu, yeah.
Shatambua kuwa Christ the way, mini shaamua. I don't know about you, but I know about me. Chenye na desire tu ni kumjua. Niki cheki vitu nimepitia, pitia. It's evident kuwa yeye ndiye njia. I was lost in the ball, nilikuwa nimefungwa. Lakini sahi minafurahia, cause life ilikuwa hard. Kuishi kwake devil manze, I was always sad. Tied up in addiction, while living in deception. But I thank God kwa quest na redemption. Cause ameniokoa kutoka kwa dhambi, amenikomboa and I'm feeling happy. Minisha amua mwingine sitaki, so long as I live, I will live for you Lord, Lord. Minisha decide, nina Christ for life. Nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life. Cause nisha jua, you're the truth and the light. Yeah, minisha decide, nina Christ for life. Nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life. Cause nisha jua, you're the truth and the light. Nisha jua, shatambua, wendo njia. Nasema ni asanti kwa macho kunifungua. I give you my life, Lord, I give you my life. I wanna be with you cause you're the truth and the light. That is true, God. Minataka nikujue more. Baba na ompa, nifungue macho. Minataka nishibile utakavyo, ndo mini kupendeze. Jumini mwana wako na natamani neno lako nilijue zaidi. Nasiwezi peke yangu na hita jisaidis. Nipe roho wako mtakatifu aniongoze. In everything I do, anielekeze. Change the way that I think and I see things. Teach me your ways that you want me to live. Minataka nikujue, Lord, I wanna know you. More of you, less of me, Lord, I wanna know you, know you.
Lea production.
Chadilo, one word the Apollo. Binguni sitakuwa tu zaba, cheki kwa. Alafu Mabunda cheki alafu. Buju 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 buju. Peka bu. Heaven, you sit up for two zaba, check it out. My brother, check it out. I love you, baby. Abuju, buju, 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 buju. A peekaboo. Okay, I don't wanna miss heaven.
Land of milk and honey.
Hey.
Check it out.
heaven. Angel Gabriel,
yes.
Nasikia kuna masone,
correct.
Na wifi, nataka. Pia nasikia kuna chariyo, na horses,
yes.
Nataka.
Oja.
Kiki, by the way, si watu wanapatiwa taji,
yes.
Siko, nataka.
Panga like.
Nisi jumu sangu sama gold. Si uni bed, nikali.
Hey.
Nataka. Huku pinguni sika na sika.
Kabisa.
Poloko ni tegi more.
Hey.
Hata tarumbeta na makwaya sinaimba.
Hey.
Poloko ni tegi more.
Matiti, matiti maige. Makeki, makeki maige.
DJ Sarge. Let's go.